la gis roy ci yow da nga don nit ku bax ku la xam roy ci yow ndax te yaay yaayu gune jigen dunia way na len jigen Afrika way na len.
Every day you wake up working high in the field, African woman, I sing for you today. Every day you wake up working high in the fields, African woman, I sing for you today.
Jigen saxol rafetna saxalat rafetna sa gis gis sorina sa mbeugel yatuna jigenu dunia way na len jigenu Afrika way na.